Here's another one. Here's another one.
Moyo wangu umesimama, siri zangu maunazo, password nimekupa na
you walk up ana
papana
mindo ndizi banana
banana
ina kabana
kabana
usiku mpaka manyana
manyana
wake up
aibo
tena na wake up
uga
wake up
aibo
tena na wake up
uga
wake up
aibo
tena na wake up
uga Gani fupande
pande
wacha mizuka ipande
pande
ukitokea ni gande
gande
kitandani unikande
buno la kwenda uno mlenda kisa cha kwenda toto la kwenda
ayo makapana
papana
mindo ndizi banana
banana
ina kabana
kabana
usiku mpaka manyana
manyana
wake up
aibo
tena na wake up
Uga aibo
tena na wake up
Uga aibo
tena na wake up
Uga aibo
tena na wake up
Uga
it's another one
Touch sound.